ni yo bailaste nada.
The Home King Come EMC.
Oh baby, shall I know that I want to anything at all, I do for you. I give you what I want if you're true. For your love until I damn lady for
JazzyMidundo.com.
Tena nitafanya utakalo ili mlade niwe wako, nimefali mi mwenzako.
Nitafanya utakalo ili mlade niwe wako, nimefali mi mwenzako. I love you, I love you.
Ni lokushonea, yeah, next to go take care. Uki itwa wewe, mindo na itikia.
Mia mia, nisipokona siko fani jiwe na humia.
Moyo na kutaja kili na kufikiria. Subira nika subiria, upani wende wangu malikia. Nesidi kuchochea moto subirie. Natana kenye mbazuri ni kuimbie. Yeah, kani kusimamie. Watu wajue wanda kiboko wa mie.
Tena, nitafanya utakalo ili mnade niwe wako, nimefali mimwenzako. Tena
nitafanya utakalo ili mnade niwe wako, nimefali mimwenzako.
I love you babe,
I love you, I love you.
JazzyMidundo.com.